Kiteta ujimbia nazo imbayana Na sanda ma kete bombare mate Hayata za nabiga ke indangana Dugnari kite na peta hayati Soze ya haukatani inga za makana Na samu kome nende ya zanati Kalma taguda gareki na salama So yeah, I know some kita puta kwerisi Kisa wa denizi inaria So kitika na wenda si kezi usiata Akina gani kaka unache na biyokia Babaragu say one day akasa Darashe, kigwa darashe million tari Danaga, ankina jijiki ya haupari Nabiyo, kika unate wate kiri Natoho, wate kikuwa zaishi gahari Ndeza kisono kuma ima zai wale wale Kibane, sankina zanga chikindari Ndengashe, leche wale na yomosoya Jana chewa soye ya dadi Inke kabana kizana ikawedi Kawedi Inchamu salante piata indada madi Inanka ya bagi seira bukwedi Soke kakuna seina so tadi Mbana ragiwa kome maidadi Akanki na para soye ya Kisonia, mata, kisonia, mata, kisonia, mata, kisonia.